langibatshela mina mzangu kuzodlala mina ngizokuzobana mzangu kuzolala ekudala ngibatshela mina mzangu kuzodlala mina ngizokuzobana mzangu kuzolala ekudala ngibatshela mina mzangu kuzodlala mina ngizokuzobana mzangu kuzolala ekudala ngibatshela mina mzangu kuzodlala mina ngizokuzobana mzangu kuzolala.
Angithi mele bangibheke inkosi ngipha amandla bona bandikhokhe umdalashintshisimo vele bangisonde abesedulukwa baningi bangiqothe. Angithi mele bangibheke inkosi ngipha amandla bona bandikhokhe umdalashintshisimo vele bangisonde abesedulukwa baningi bangiqothe. Angithi simo sesishintshi thindlela nisondo zene zami zidala ipimkin angithi sifikele nozuza umandla basitize impilo ibrian kodwa zami ngeke bazitize. Angithi simo sesishintshi thindlela nisondo zene zami zidala ipimkin angithi sifikele nozuza umandla basitize impilo ibrian kodwa zami ngeke bazitize.
Bengitshele nabazali bangitshele ukuthi impilo injani lesi simo nesidinga imali ngiyathemba unami ke mdali. Bengitshele nabazali bangitshela ukuthi impilo injani lesi simo nesidinga imali ngiyathemba unami ke mdali. Bengihleli nabazali bangitshela ukuthi impilo injani lesi simo nesidinga imali ngiyathemba unami ke mdali. Bengihleli nabazali bangitshela ukuthi impilo injani lesi simo nesidinga imali ngiyathemba unami ke mdali. Bengihleli nabazali bangitshela ukuthi impilo injani lesi simo lesidinga imali ngiyathemba unami ke mdali. Bengihleli nabazali bangitshela ukuthi impilo injani lesi simo lesidinga imali ngiyathemba unami ke mdali.
Angithi mele bangibheke inkosi ngipha amandla bona bandikhokhe umdalashintshisimo vele bangisonde abesedulukwa baningi bangiqothe. Angithi kumele bangibheke inkosi ngipha amandla bona bandikhokhe umdalashintshisimo vele bangisonde abesedulukwa baningi bangiqothe. Angithi simo sesishintshi thindlela nisondo zene zami zidala ipimkin angithi sifikele nozuza umandla basitize impilo ibrian kodwa zami ngeke bazitize. Angithi simo sesishintshi thindlela nisondo zene zami zidala ipimkin angithi sifikele nozuza umandla basitize impilo ibrian kodwa zami ngeke bazitize.